Ngibheke ukuthi ngcoke kahle kanjani ngimuhle nami ngiphethe nabangane futhi ngiceliswa phe noma kanjani hayi ngiyajaba kamnandi kanjani bheke ukuthi ngcoke kahle kanjani ngimuhle nami ngiphethe nabangane futhi ngiceliswa phe noma kanjani
ngithi khuluma kakhulu ne beef ha udlala kancane na nix ngithi khuluma kakhulu ne beef ha udlala kancane na nix sis ukhuluma kakhulu ne beef ha udlala kancane na nix ngithi khuluma kakhulu ne beef ha udlala kancane na nix hayi boyebo
ebola amigra